Payani. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Kama ajali, mie kwako nyanga, nyanga. Uwadali utafanya nilie wakini nyanga, nyanga. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja. Nakuja, baby, nakuja. I love me, baby, nakuja.
Make it romantic. Give me a smile, let me take a picture. This guy in love, me say they know if he's still up. Umeka mataro ona umili wangu. Baby, taki taki taki. If you be my lover, I'll be tati tati. My hands around ya, baby, loving, loving. Kiyamasa, you know that I can't let you out. Nakuja, baby, nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Kama chali, mire, kwako nyanga, nyanga. Utari, tafaya nilie, kwaki niyoga ya.
Nikamate, kamate ya simbu wake. Baby, let me be romantic. Hatujali, we don't mind it. Navuta picha, ulivyo teacher. Mambo choro choro. Mama, bonita, bure mbororo. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby nakuja. Nakuja, baby nakuja. Allow me, baby, nakuja. Kama ajali, mie kwako nyanga, nyanga. Uodari utafanya nilie wakini nyanga, nyanga.
Nakuja, baby, nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Nakuja, nakuja, baby, nakuja. Allow me, baby, nakuja. Kama ajali, mie kwako nyanga, nyanga. Utari tafaya nilie wakini yogonya.
Baby nakuja. I love me, baby nakuja. Baby nakuja. Baby nakuja. Mie
nakuja.